ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali, no kuri 93 n'ibice bitatu i Karongi. Ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram ni VOA Radio yacu. Naho waisha tu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Ano muri studio ya Karindwi muzijwi rya America Washington DC, Justin hari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia tahaniwe ugiye kumfasha kwegeranya amajwi yanyu muri iki kiganiro. Naho kuri mikro je mwumva ndi Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya America kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya America.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika n'umwanya w'ikiganiro muri sanga nk'uko mumaze kubyumva muri iyo ndanga kiganiro. Kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero mukagira muti twabahishiye iki. Nishimwe Solange ni umwari ufite uburyo bwihariye bwo gukoresha imbuga mpuzambaga, ategura udukuru tugufi dukomatanyije inganzo y'ubusizi, ikoranabuhanga ryo kwegeranya amashusho, guhitamo no gukiranura amagambo bijyanye, ndetse rimwe na rimwe biherekejwe na muzika gakondo. Byose hamwe bigatanga igihangano gikoze mu buryo bwihariye. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero twamubatumiriye. Mu busanzwe uyu mwari yaminuje mu byerekeye ubuforomo kandi akabakomeje amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byerekeye ubuvuzi n'imibereho myiza. Ariko azwi cyane ku mbuga mpuzambaga kubera utudukuru akunda gusangiza abamukurikira. Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga nk'uko narimaze kubibabwira, ijwi rya Amerika riramufite ku murongo wa telefone i Kigali mu Rwanda, Mademoiselle Solange Nishimwe, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Ariko mvuze Mademoiselle ntabanje kukubaza niba hari akantu wibitseho ntarinze.
Ubwo ariko kazi y'abakabagari.
Ye, ikaze rero mu kiganiro muri sanga. Uyu munsi tugiye kuvuga ku buryo ubara inkuru budasanzwe bwihariye, niko nabivuga. Tugiye kubanza duhere ku gakuru kamwe wakoze wasangije bakumva abakurikira bakanakumva bakanakureba ku mbuga nkoranyambaga, hanyuma noneho mpereho nkubaza ikibazo cya mbere.
Uko nabonye bwende, nafashe gahunda nzamuka iwacu mbanza kubitsa amafaranga ayo nari mfite yasaga nabi. Ninjiye Nyabisindu mu isoko rigira ibintu bya makeya, banyikoreza ibikapu. Ndebye ku ruhande mpabona ndodo z'ibibabi binini, nsuminze mbona n'isombe bari gusya. Nakomeje kujya mbere ntembera, ndebye imbere mpabona utuzeru tubumbabumbye, bamfunguriye nsanga turanakaranze. Nakozemo bambwira ko ari bwende. Bwende? Bwende bupfe. Agato bambwiye ko ari inyongezo, wenda ubukwe bwende bupfe nakarushyeyo. Bampaye twinshi mu gasashe bayongeza na voka. Twihuse motari anyuza mu kayira gafunganye ajya kunyereka urubwende runini rungana na baro. Cyari ikirindazi kinini denshiga shiga ikubye kabiri. Ninjiye mu mandazi ndi gushaka irimenetseho kuri funganya biranga, ndirumaho ndifotoza ndataha.
Ati ndifotoza ndataha. ko badukurikiye rero mwumva radio ijwi rya Amerika iyo nkuru uyirebye ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru iherekejwe n'amashusho agenda agaragaza ibyo arimo avuga ariko nanone ayo mashusho afashe mu buryo bwihariye bugenda bugaragaza buri kiciro ariko mu buryo nyine nkuko nabivugaga ubwihariye. Mademoiselle Solange Nishimwe, reka duhere ku ngufu zituma ukora udukuru nk'utwo. Wabitangiye ute? Ni iki cyatumye utekereza gutangira gukora utuntu nk'utwo? Ingufu zo kudukora uzikomora kuki?
Urakoze cyane. Ikintu cyatumye mbitangira, nari nsanzwe navuga ko nkunda ibintu by'ubusizi, kwandika, gusa ntabwo ari ko nabasha kuba nabara inkuru. Hanyuma nabitangiye rero kuko nari nsanzwe nkora udukontenti cyangwa mpuza amashusho mu buryo busanzwe, aho nagiye nerekana nkavuga ati uyu munsi turi hano mu tuvido n'ubundi duce tutarengeje umunota cyangwa amasegonda 50. Hanyuma rero umunsi umwe nibwo nakoze akavido kakita uko nageze birangira, ariko nkomeje gukora.
Hanyuma rero ufite na sinyatire utuvideo twawe twose nk'uko tuza kubyumva, utusoza uvuga ngo ndifotoza ndataha, ibyo birafite igisobanuro?
Igisobanuro ni kwa kundi bavuga ati nta foto nta cyabaye, nyine buri gikorwa cyose kigomba kuba gifite iherezo. Iherezo ryanjye riri kuba birangiye, nyine nta kintu kiba gisigaye wari ugutaha. Kandi ubwo utifotoje ntabwo wabona proof iherezo abantu cyangwa ubwira abantu ko aho hantu hageze.
Ugomba rero gusinya ukavuga uti ndifotoza ndataha.
Ego.
Tuvuge rero noneho ku byerekeye uburyo udukora ukora ufashwamo nande, ni ushyira hariya kamera ku buryo wifata, bigenda bite kugira ngo iyo nzira yose sa nkunyuza abatwumva badukurikiye hano kuri radio ukuntu bitangira? Urabanza ukandika umushinga ugatekereza icyo ugiye gukoraho, bigenda gute?
Ikintu cya mbere byo mbagomba gutekereza ahantu ndi bujye, hanyuma utwinshi nk'uko uwabibonye cyangwa nimba nabibonye, abari nk'utuvideo nyine nakoresheje selfie natwifashe, iyo ngize amahirwe nkabona nk'umuntu aho ngaho ndamusaba, wenda hari support mukeneweho, hari nk'agace wenda nkeneye umuntu uri bumfatire akamfatira, nuko bigenda. Hanyuma kubyeditinga byose kugira ngo video nyitunganye nibyo byikorera.
Naho guhita mose ahujya, nicyo ugiye gukora byo ushingira kuki?
Ahantu henshi nagiye nsura bwa mbere, naheraga ku hantu ngiye mfite amatsiko cyangwa ngenda numva nkumva nayo nkeneye kuhamenya. Icyo nicyo cya mbere nkeraho, kuba aho hantu bafite amatsiko nanjye ubwenge narahagera, cyangwa hakemo nk'abantu barambwiye tuzahatugerere nkasanga kuko nanjye sindahagera cyangwa nanjye ayo matsiko ndayafite. Nuko bigenda.
Nuko bigenda. Noneho duhere kuri bwende rero, iriya bwende dutekerereze ukuntu watekereje kujyayo. Hari n'abantu benshi bashobora kuba batazi ubwende icyo ari cyo, udusobanurire muri make inspiration cyangwa se imvano yo gukora kariya gakuru kagufi, bityo dukomeze ikiganiro.
Ubwende ukuntu byagenze, umunsi ndi mu rugo mfite inshuti yanjye zikunda, arampamagara ati twashize tugiye gushaka bwende.
Ubwo kubatazi ubwende icyo ari cyo, kubatazi ubwende icyo ari cyo, wabisobanura gute?
Abantu benshi bazi burete, ni nka burete nyine ariko zo mu myumbati cyangwa cassava balls niko nabyita. Ubwo twaragiye nyine tujya kuzishaka kugeza tugeze muri rya soko babonye, hanyuma tuzisangayo. Kuko rero urumva hari abantu benshi batazizi, nako ni benshi cyane, bikwitura yuko nanjye nayo nzibonye hari aciye igihe kinini cyane naziheruka, bafashe iyo video kugira ngo nzabisangize abandi bantu bankurikira.
Naho izina bwende ryo rigakomoka kuki?
Izina bwende rero namenye ahantu rikomoka maze kuyipostinga. Kuko narayipostinze nakira comment kuri Twitter imbwira ngo Twitter cyangwa X ngira ngahantu byaturutse yampaye paragraph ndende cyane ariko mbwira ati bwende ngo ni bwende bupfinyine ko byaturutse ku mukobwa ngo arufite ubukwe hanyuma ducaho aratugura amafaranga yari afite azigura zose nyine ubundi yamumajije ati nibushake wenda ubukwe nyine bwende bupfinyine
ati ndahiriye rwishakire
atarakomeza gura ahubwo
muri iriya video ariko nawe nabonye waravuze uti byanga bikunda gishaka kibe
ati gishaka kibe
ubwo se ntabwo wagize impungenge ko wenda wa mugani ibintu nk'ibyo cyangwa bifitanye isano
oya ibyo abantu bivugira se ntaho bihuriye rwose
nuko rero ubwo uvuye kurya bwende wahise ujya ku Kimihurura harya
uko nageze Kimihurura nyimara kurya bwende nasubiye mu rugo nambara teni mfata mutonje wa karagifiriti nagendaga nkibuka hirya no hino ngo narwara urukibo nasanze akazuba kakibera inka ninjira mu busitani numvaga siporo ndi kwikorera mu mutima ubumanga mbunagiriya murakaraba hasi ndirukanga ubusitani bwaho bwarahumuraga numvise hatuje nirinda gusaragurika numvise nduhutse akanyoni kagurutse mbona aho nzaza kurya amaperani yera ninjiye muri washroom ngo mfate agasinapu birananira ndebye hirya mbona agasipika kamanitse ndagakanda ngo kavuge karanga himanukira isabune gusa nabonye bwana meya wa Kigali umutima uti mwegera umusuhuze se mind it urashoboye mukowa nindashoboye nyine njya kumusuhuza nawe ntiyabyanga namubaje impamvu y'iparike kugira ngo stress zishire abantu babone aho batemberera niko yansubije namusabye ko twakorana etape abanza gusabana nanjye nipompa imyuka turagenda twakoranye akawoke nuko ndataha
ubwo aho ni ku Kimihurura Solange hari ukuntu wenda turagaruka ku buryo wagiye ku Kimihurura n'icyo washatse gutanga muri ubwo butumwa ariko hari ukuntu ukomatanya insanganyamatsiko zirenze imwe mu gihe gito cyane urugero nk'ako kantu wise akabafu giye gukuramo umuziki hanyuma ugakanda hakivira mu isabune nubwo ari ibintu by'urwenya ariko hari icyo washatse kuvuga washaka kuvuga icyo aho ngaho
nashaka kugaragaza yuko washom zawe nyine ibintu byose bikeneye birimo
ariko
ariko
hakaba hari n'umuntu ushobora kujyayo bikaba wenda bitamworohera gupfa kumenya icyo aricyo
yego ushaka gucanga akabanza kugira ngo amugane ni speaker ni radio se yego
Hanyuma ugize utya ubona meya mu butumwa bwawe bwo kubona meya no kugendana nawe washatse gutanga ubuhe butumwa muri rusange hariya
kubona meya nashatse kugaragaza yuko niho kwerekana ubuyobozi bw'u Rwanda ko abayobozi badatinyitse nk'uko tuba tubivuga urumva naramubonye banza kugiramo ikikango nyine n'ubwoba kuba najya kumusuhuza ariko umusuhuje yaranyakiriye ikindi nahise mubaza kubwira parike ni hari ahashyashya hakorerwa siporo nk'umuntu wari uhageze bwa mbere nkahamusanga nagomba kumubaza impamvu ihari kuko hari n'ibindi byinshi namubaje mubaza nimba bafite n'imishinga yo kuzayishyira ahantu henshi hatandukanye mu nce za Kigali ambwira ko n'iyo mishinga ihari urumva nyine nk'iki nari nshatse kugaragaza ubundi ngaragaza yuko twanakoranye siporo nyine
ariko hari n'ubutumwa wageneye abari n'abategarugori bwihariye
mahariya se ni ukwitinyuka
yego uti urashoboye aho naho nibwira ko ari ikintu gikomeye washatse watambukije
mbere kiyo mvugo kera baravuga turashoboye muko kugira ngo baguce intege nyine we nyine cyawe ugiye gukora ukireke ariko urumva nuko nayo ntangiye kwica intege umutima namukabimbwira sinacitse intege ubu narakomeje ndagenda
utekereza ko ubutumwa bwawe abantu bashobora kubusesengura no kubushyikira uko bikwiriye iyo butanze muri buriya buryo? Ntabwo utekereza ko hari abantu bashobora gucikanwa?
Ntabwo nk'uko bivuze ngo hari ibintu byinshi, ntabwo ushaka kubivuga. Nyine umuntu ukumvise rimwe ngo byose ahita abyumvamo, bisaba ko ari umuntu wakumvise inshuro nyinshi zitandukanye. Yego, n'ubyumvise rimwe arabyumva, ariko byose ntabwo yahita amenya iyo package yose, full package, ibyo byose birimo, nyine bikubiyemo.
Nanjye ariko byangendekeye, numvise agakuru kamwe, ndebye ukuntu gakoze, ndavuga nti reka nkurikire numve bwa kabiri. Nongeye kukumva, buri nshuro nkumvise nkumvamo ikintu gitandukanye n'icya mbere. Ariko se umuziki, uriya muziki uherekeje iriya nanga iherekeje iyo, kubera iki wahisemo inanga?
Umva, nsanzwe nkunda gakondo. Hanyuma rero mfite uwancurangiye kano karirimbo, niko nabyita, yitwa Deo Munyakazi, acuranga inanga gusa, nicyo kintu azwiho. Urumva rero yari umufana wanjye ukomeye, mu gihe nanjye nkiri gushongonyera kugira ngo nzabone background music, kuko nabajyaga mbwira ati washatse ikintu ukora, nyine nkamubwira nyine bitewe n'uko kitari cyakaboneka uko mbyifuza, aza kubimfashamo kaboneka kameze kuriya.
Ya, turagaruka mu kanya tukavugeho, ariko abanywanyi ba Radio Ijwi rya Amerika bashaka kukuganiriza batangiye kuza ku mirongo ya telefone. Reka tubanze twakire Emmanuel Rukundo, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane, twadukunda. Emmanuel Rumerere, Kicukiro, Kagarama mu Rwanda. Akabazo nabaza umutumire Sorandi. Mbere na mbere mbanje kukurikira mu biganiro byiwe, amavideo akora, ndi umufana we, ndi umukunzi wiwe. Hello?
Komeza, arakumva, nanjye ndakumva kandi.
Ndi umufana wiwe, nakunze amavideo yakoze yagiye mu Bihogo, ukuntu yari gukina amazi, ari gukubita inyoni mu mazi we na Karegeya, ukuntu yakumbuse urukiramende, ubona ko ari ibintu yari yishimiye. Akandi kavideo ni ukuntu yagiye mu nzu nyina akita icyo bita abanyarwanda bakundaga gukora, kubanza kumva ukuntu yumvise ngo ibiraha, akumva harimo umunyu mwinshi. Ubona ko ari ibintu nawe ari pawudi yabyo, ubona ko abyishimiye. Mbega akomereze aho ngaho, akore ibisigo n'imivugo myinshi, kuko ni ibintu ubona ko ashobora kuzakora neza, akamamara ku ruhando mpuzamahanga. Namubwira ngo nakomeze kiremo imbaraga abanyarwanda tuyamushyigikira.
Urakoze
cyane
Patrick. Urakoze. Ariko se utaragenda, tugiye gufite ku murongo wa telefone, hari abantu uzi benshi bagenzi bawe bamukurikira cyangwa bakunda ibiganiro bye nk'uko ubikunda, icyo bakunze kubivugaho cyane ni iki?
Murugero nkandi hari igihe nyakunda kutureba n'ahantu mba ndi gukorera hano mu Kagarama wagasanga mbona nciyeho, kuko uwo mukobwa ko turi kumva ari mushya mu bigendanye n'imivugo n'ibisigo. Nubwo mu kanya nari ndimo ndakareba kariya ukuntu yagiye muri parike Akagera, n'akavido abantu twari turi kumwe bari bakunze, mutandabwira uko bamushora winda, kuko yandi kukarebera kuri Instagram, kuko ubona ko ari ibintu byiza nabasha kubikorera publike, akiyamamaza ku mbuga nkoranyambaga n'indagiye TikTok, ikagira Instagram irahari ndayibona. Mbega nabikoresha like kugira ngo abantu babimenye, yabikorere publike, kuko ni ibintu ubona byiza kandi bifite byakubaka. Urugero nka kuriya ngo yagiye yarebye ikijumba ngo nubwo yagisize mu cyaro, ariko ntacyo bitwaye. Niba uri mu mujyi yaravuye mu cyaro yakongera akakirya kukakibona akakigirira amatsiko.
Emmanuel, urakoze cyane. Reka twakire na Cyril.
Amahoro
cyane. Hano twaramutse neza, nizere ko namwe mwiriwe neza. Urahagana hehe rero?
Rwanda mu karere ka Kayonza.
Amakuru y'i Kayonza.
Turabona izuba ryinshi.
Agatoki karaboneka?
Muri kino gihe nyine gihe cy'ibitoki biba bitangiye kuboneka. Bitangiye guhenduka ariko mu minsi ishize byari bihenze, ariko ubu birimo biragenda biboneka buhoro buhoro, ariko indi myaka ye ntacyo igenda byaranze. Izuba ryacanye kare, twabonye imvura dukerewe, none n'izuba ryahise rigaruka nyine.
Nuko rero uti washaka kuvugisha Solange?
Solange
arakumva?
Yego ndakumva.
Ndagira ngo mbashimire cyane Solange ko nabashije gutekereza mutyo.
Yego urakoze.
Halo
ndakumva cyane, urakoze.
Kuraje yego kuraje cyane, turagushimira cyane. N'abandi bakobwa bajye bitinyuka babashe kuba bakora ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa byisumbuyeho.
Urakoze.
Aho turi kumwe, mugire amahoro.
Ikomera cyane Cyril.
Yego yego.
Solange, none rero ubwo dutegereze se ko uzakora uko nagiye Kayonza? Umva, tuvuganye ku byerekeye ibitoki cyangwa ubwo ngubwo wenda zavuga uko nari igitoki. Radio Ijwi rya Amerika twakire na Jean Pierre Kwitonda ikaza mu kiganiro muri Sanga. Jean Pierre ntabwo turimo tumufatisha. Reka tujye hariya ku buhanga bw'ibyuma badushyirireho akandi.
Uko nageze Bisoke nazindutse ya Rubika nambara za nkweto zanjye zishaje maze mfata utwanguye nahise nurira moto turagenda. Nubwo nta nyoni yatambaga twikoresheje iyo modoka tuba tugezeyo. Babanje kunyambika anticyondo ku maguru yombi, bamaga kawa baduha amabwiriza, nitwaza amazi ntangira gutereranga ku kirunga. Nari mfite amatsiko yo kureba ikirunga, numvaga ari ibitaka birunze hamwe cyangwa amabuye yakoze umurunga. Abantu baduhaye morale nkora n'umuporota wari buntwaze mu rugendo. Natunguwe no gusanga ari ishyamba, agasukari kanshizemo nkoze kuri yahurute birashira. Nariteruye nitimba hasi bose baraseka. N'ufashwa yafasha hari unange nafashije, namize none hagakeke nyira kwa Rubangura nsanga na etaje hari. Inkweto zari zahinduye isura ndazibwira nti ariko ntunyihinduke. Rwari urugendo rutoroshye ariko nageze kuri Summit. Hejuru hari hakonje, narikaraze ndizunguza ndizunguruka ndasimbuka. Nabonye Crater Lake nsanga uwo munsi ntiyifubitse bituma nyireba neza, yasaga neza nk'ibicu. Nakomeje kwisetsasetsa maze akasigaye nakohereje mu nda. Dore za nkweto yewe kayewega. Nuko mbona vyu nzereka abana n'abana n'abana babo ndifotoza ndataha.
Uba uvuye Bisoke. Hanyuma se Solange, tutaraganira wenda kuri urwo rugendo nubwo harimo ibintu byinshi biteye amatsiko byo kuganiraho, mu ntangiriro z'iki kiganiro navuze ko ufite bachelor's degree cyangwa se impamyabumenyi mu byerekeye ubuforomo, ukaba urimo gukurikirana icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu byerekeye ubuvuzi n'imibereho myiza. Ushobora ute guhuza micro, kamera na stethoscope mu cyumba kimwe ntibikirane ngo birwane?
Navuga ko ikintu cya mbere aba ari ubushake. Iyo ikintu gishaka nyine ngomba kugikora ntitaye kuki, cyane ko bitanahura. Ntabwo umwanya wo kwiga wari uwo kwiga, umwanya wo gutegura izosita wari uwo gutegura videwo, kuko sinzi ntarwara umwanya munini keretse wenda wo kuvuga ngo uvuye mu rugo uragiye, kandi n'ibisanzwe nyine nta muntu ugirijwa mu rugo cyangwa iyo wahiriwe ntabwo kimwe cyashyira ukagiye. Abari mu isaha imwe kubirikodinga ubundi ukipostinga, biba birangiye.
ntabwo uyu ugira impungenge ko urukundo abantu bafitiye ibyo nakwita ibihangano byawe cyangwa se udukuru tugufi ukora rushobora kuzapfukirana ibyo wize ugasanga ubifashije hasi ukikomereza ushingiye ku byo rubanda igusaba gukora?
Ntavuga ko byose bishoboka nimba narize kwita ku buzima bw'abantu n'ubundi mbaye ndi gukora ibibazanira umunezero cyangwa ubuzima, numva ko ikintu buryo cyahaye ibyishimo undi muntu kiba kimuhaye ubuzima mu bundi buryo, urumva nta gihombo naba ndimo n'ubundi.
Niko bimeze. Dusubire noneho kuri ruriya rugendo rwa Bisoke, urutunyururemo nubwo wamaze kutubwira uko waruteguye, ariko icyo washakaga kugaragaza muri rusange hariya icy'ingenzi ni iki?
Icy'ingenzi nashaka kugaragaza ni gufatira challenge umuntu akaba yumva yasura Bisoke kibwari ubwa mbere ngeze ku Kirunga. Nkuko wabyumvise navuze ko nari nzi ko ari umurundo ari ibitaka, hari abantu batabazi ngo Ikirunga kimeze gute, nihereyeho rwose nanjye numvaga ari ikintu kirunze hariya kitari ibiti kuko ntungurwa no gusaba kuko ari ishyamba. Urumva ni kwa gushishikariza abantu kuba bagira ahantu ni ukurenga ubwoba. Hari abantu bavuga nko kwira imisozi cyangwa gute biragorana, ariko ikintu nakoze ndumva nta wundi muntu cyane rero rwose, kandi nzi ko ari njye munebwe wa mbere muri siporo.
Urabihamya se ko nabonye witerura ugasimbuka wa mugani muri ariya mashusho, ushingira kuki umwanya wa nyuma?
Sana ko ndi umuhanga cyane pe. Hariya ikintu gisaba nyine ni uwo muhate, ubundi ukagenda iyo uri kumwe na timu murafashanya nyine mukagenda buterana imbaraga.
Hari ukuntu bino bihangano byawe bigaragara nk'ibishobora kumenyekanisha ahantu nyaburanga cyangwa se imyanya abantu benshi batajya basura, bishobora no gushishikariza abantu kugera aho hantu wagiye, cyangwa kuko ufite uburyo ubivugamo buteye amatsiko? Hari ubwo inzego zishinzwe ubukerarugendo mu Rwanda zari zakwegera cyangwa se abantu bakora muri ofisi ngo muvugane ku byerekeye uburyo mwafatanya guteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda cyangwa se kumenyekanisha ahantu nyaburanga?
Navuga ko ntibitegereje kuko sinaba ngo nibiraba kandi biri mu nzira, ndacyabitegereje.
Muri make urashaka kuvuga ko baramutse bakwegereye waba witeguye gukorana nabo?
Cyane rwose, n'ibyishimo byinshi.
Reka noneho twakire Gakwavu Igisagara ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ramba ramba Gakwavu we.
Ramba raho.
Ngaho turaho. Bite Gisagara.
Ala?
Turakumva.
Ego nanjye ndabumva ijwi rya Amerika.
Duga ku ijambo.
Kena jenga mbazo mkumirwa nijiza chane kuona imbuga fana nyambaga zizia zumusaruro jenga abisawa nini efe chedite cheze jajiku yehe he abimazema umna kao inya kinga ni hihe nama ya gira urugiru kudurgu anda uwargu ichararu da kararu vanga na kazikari.
Urakoze chane walumba jengi inya kambimazemo ntabwo ari imyaka, umwaka nturashira, ariko nkoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa gute ndumva iyi myaka yarashize, kuko mu gihe umuntu akirangiza segonderi burya abonye telefone ukoresha imbuga nkoranyambaga aba ariyo nicyo kiba gikurikiyeho, kuko twese tuba tubifitiye amatsiko. Kugira ngo mbone uko ntangira kwari ukugerageza utuntu twinshi, nimba ari ugupostinga kuko natangiye nakoraga ibyibuti z'inka dupoweme dutoya nkadupostinga cyangwa nkaba nakifata amashusho ndi kuvuga nyine poweme nyibisayitinga cyangwa nerekana ahantu hagiye hatandukanye nakoze. Urumva muri uko kugerageza kenshi cyane ntacitse intege niho igitekerezo cyo gukora uko nsigaye nkora cya zino video niho cyagiye kiza. Urumva cyahuje ibyo nakwita amashusho nari nsanzwe nkunda gufata amashusho cyangwa amafoto, gihuza n'ubwo busizi nabwo nari nsanzwe nkunda, kibihuriza mu kintu kimwe. Hanyuma rero inama nagira urubyiruko cyangwa abandi banshize amatwi bashaka gukora nk'ibyo nkora cyangwa bashaka gukora ibindi byabo, ni ukwitinyuka kumva ko muri bike bafite hari icyo bashaka gukora. Urumva nimba utangiye ufite telefone yerekana amashusho adasa neza, icyo ubanza ugakora ni ukuvuga ngo nda uko byamera kose ningishyira ahantu hari ubu umuntu ukeye. Uyu munsi n'ikirebwa ni 200,000, ejo kikarebwa n'abantu 1,000,000, ejo kikarebwa na 500,000. Aba ari intambwe ugenda utera umunsi ku munsi, kandi uko urebwa hagenda hazaho umuntu mushyashya. Urumva ni ukugerageza ibyo ukoresha uko bimeze kose, nimba ugiye kugaragaza impano yawe ukoresha ibyo ufite. Nubwo ati ndategereza nzabone kamera irenze cyangwa nzabone ubushobozi burenze, kuko ibyo ngibyo urabitegereza ibize tuyendeho nanjye ndacyabitegereje, cyangwa ukabona bifashe igihe kirekire. Urumva mu gihe gitegereje none ntiwakicara. Icyo namubwira uwo muntu ushaka gukora cyangwa ukitinya uyu munsi.
Uranyuzwe Gakwavu?
Murakoze cyane, ndanyuzwe Jeffrey.
Ngaho komera rero, umunsi mwiza.
Nawe ugira akazi keza.
Ye, reka twakire na Nindabira Ferdinand. Ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Amakuru Nindabira.
Amakuru hano duherereye ni meta, turashima kabisa.
Uherereye he?
Yo ndaha muri Kenya aho bita Eldoret.
Eldoret ndahareba. Warushatse rero kuvugana n'umutumirwa?
Yego, nengo tuganira gato.
Ngaho duga ku ijambo.
Yaravuze ati ugwaruka no kuraba tutitinye, tukaraba ukuntu dushobora kwiteza imbere. Rero kwiteza imbere ni byiza, hanyuma ariko ikintu cyamba kigora nka twe bw'ugwaruka cyangwa urundi gwaruka ni uburyo bw'ibanze, ndabivuge nk'uko kubera ko ashaka kufite telefone. Yavuze ati telefone turashobora gutinya, tukavuga tuti telefone kamera nabi, tukagomba ari amakamera yo kugwe buhejo. Mugabo ukajisanga hari ukuntu uburyo ntushobora kujya kukamera ibintu ubwa mbere bwobwo ntushobora kubijyamo udafite mukuru wawe ashobora kugira ingene bigenda. Hanyuma
ariko ibyo ngibyo Solange we yatubwiye ko yinjiyemo nta muntu afite, nubwo kugeza ubu ngubu wenda ndaza kukimubaza icyerekeranye n'umusaruro, nubwo kugeza ubu ngubu wenda tutavuga yuko abikora nk'uburyo bumwinjiriza amafaranga, ariko abitangira ntabwo yari afite umuntu twavuga wamuteye inkunga ngo amubwire ngo injira muri ibyo.
Njyewe nibaza yuko kwinjira mu kintu gufite mukuru wawe akikwereka, kuko ntushobora gutangura ibintu ata muntu abikwereka, ababizi akwereka ingene bigenda. Ubwo nawe yari afise nimba atawamutera uburyo mugabo ivyo bintu yinjiyemo arasa umuntu abimenyereye, yamwereka ati kugira ubitangura utangura uku, kandi kugira uzozamuka bizogenda uko.
Reka tumubaze
kubera ko ngari mu kiganiro, kubera ko ngari mu kiganiro iyo abavyari gukunda akaza kudusigira akanimero kiwe tukamubaza tuti kubera ko nawe ari mukuru.
Oya
kwa natwe tubishaka kugira mugaba dusike nka kanimero tukamubanza nawe akatubera mukuru muri byo onye.
Nta kibazo, turaza kukamusaba kanimero, ariko ubwo turi kumwe reka tubwire uko byagenze. Urumvise ibyo Ferdinand arimo kuvuga Sola?
Yego ndamwumvise.
Ngaho tumara amatsiko.
Akabaye amatsiko uwo muntu ntawe rwose, ntawe n'ubu ngubu ntawe umbwira ngo kora gutya. Uko akunda ufite ikintu ukagerageza. Ikintu cya mbere kiriho bavuga ko kwiga ari ukwigana, nimba ufite ibyo wifuza gukora n'ushaka kuba umunyamideli ntabwo wahanga utarabasha no kubona abandi bahanga imideli uko bagenda babigenza. Icyo ukora ni ugushaka abantu ubona bakwinspira cyangwa bafite ubuhanga mw'ibyo bashaka gukora ukabaforowinga umunsi ku munsi ukareba ubuhanga bwabo uko bireba nawe ugenda wunguka ibyo ukavuga ati nimba yakoze kano kantu gutya njye abaye ari njye ngakora gute nuko bigenze hanyuma iyo telefone rwose ntayo nahereye kuri telefone iciye bugufi cyane uramutse nimba umfolowinga cyangwa iki ushaka kujya kureba amavideo yanjye ya kera ushobora no gusanga bameze nk'arimo ibicu kubera ko atabagaragara kandi navuga ko ari nayo yarebwe cyane kurusha nayo ndi gukora ubu ngubu.
None se Ferdinand ujya ukurikira Solange ku mbuga mpuzambaga?
Reba ahubwo nanamurondenda namubura namurondenda mubura ubundi bwo byabaye n'ibyambere ndamwumvise ndamuraba ku rubuga sindamubona neza.
None Solange abagushaka abashaka kugukurikira baragukura he?
Hari icyo avuze ati mumbabare gatoya hari icyo avuze ati kwiga n'ukwigana ariko kugira wige neza ufite umuntu akwerekeza kandi ushobora kwiga ibitari byo mu gihe wiyigishije ariko ufite umuntu agukuriye muri ibyo bita ari kwigisha ugasanga bikugenda neza.
Oya nibyo ibyo uvuga n'ubwo ari byo bwose we aratubwira ibyo yabayemo aratubwira experience ye wendi yaza kugira umwerekana we byajya kurenza uko bimeze ubu ngubu ariko twe arimo aratubwira uko byamugendekeye hanyuma Solange nari nkubajije ni abashaka kugukurikira kugira ngo babone utwo tu video bagusanga hehe umva Ferdinand yakubuze
kuri Instagram kuri Twitter cyangwa kuri TikTok na Solange ni shimwe cyangwa se Solange
cyangwa Solange ni shimwe
yego.
Ubwo urahumvise Ferdinand?
Ndahumvise cyane ariko yego ndahumvise ariko iyo dukundira nako kanimero nako kumbure iyo umuntu utanze nimero kumva bari kukubwira ibintu bitajyanye n'icyo baba batangira nimero urashobora ukamukuramo ariko si ariko ubwo si tegeko cyari gisata.
Ariko Ferdinand uri ingaragu cyangwa urashatse?
Oya jewe nshaka nanjye kuraba ingene burya nta muntu aba adashaka ko yo kuri kintu agatera imbere mugabo kugira ngo hari igihe nshobora kubijyamo bikanyobera ariko nsaba ukanimero kiyo nkamubaza
narengize ngo akanimero uragashakira izindi mpamvu.
Oya nta zindi mpamvu uri muri izo bintu kugira umuntu araba ingene yiteze imbere
tubivuganeho neza
umvise arakubwiye ngo uzamufollowinge numara kumufollowinga umwandikire inbox hanyuma muganire neza noneho ibya nimero ayikwihere atayitangiye kugase. Urakoze cyane Ferdinand ngaho Eldoret muri Kenya ugira umunsi mwiza.
Kuri twese
Radio Ijwi ry'Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi umutumirwa wacu ni Mademoiselle Ishimwe Solange ukoresha uburyo budasanzwe bugwi kugeza ibiganiro bye ku mbuga mpuzambaga. Twakire Jado Pro ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane.
Uherereye he?
Mbereye Kigali Kicukiro.
Okay, urashaka kuganira rero na Solange?
Ego yewe
twagiye.
Solange ikintu namubaza
yakuza
namubaza ati nge Solange nsanzwe mukurikirana ku mbuga nziza niki yagira inama nabonye ari umukobwa witeje imbere niki yabyira urubyiruko muri iminsi bugarijwe n'ibiyobyabwenge n'ibintu utamenya ari ubugiye mu bintu utamenya.
Inama nabwira urwo rubyiruko ayo mafaranga rukoresha rujyana mu biyobyabwenge yavamo ikintu gikomeye baramutse bafite ikintu bakunda gukora akaba ariho bashyira ayo mafaranga. Hari igihe batekereza ngo ayo mafaranga ni makeya ariko imbaraga bavuga kwinvestingamo nimba tuvuga kundi ubucuruzi ahereka ikintu gitoya afungure online shop ahereye ku mafaranga makeya ibintu bigenda biza polepole.
Jado Pro igisubizo uracyumvise?
ndacyumvishije.
Urakoze cyane rero Kigali.
Komeza. Kandi kamatsiko namubaza. Umuntu amushaka wenda mushaka ko baganira wenda mu byerekeranye na karakazi ke yamusanga he?
Nkuko nabibwiye mu kanya Ferdina uramutsitoroyinga uranyandikira ubundi rwose ngende mu ba mbere usubiza agusubiza ubundi tukabiganira.
Ok, murakoze.
Urakoze cyane Jado, ugire umunsi mwiza aho ngaho ku Kicukiro.
Sana, murakoze.
Mucho John Boston ikaze mu kiganiro muri sanga. Natwe ntabwo tukumva neza ariko banzura ahantu hari agasaku. Agira hirya gato kuko mukanya turagukuraho ni bikomeza gusakuza. Okay, ndagira ngo aho ngaho ntabwo turimo kumvikana neza.
Uko nageze mu bigogwe nikoje kuri moto nikoze mu modoka ubundi ndahasesekara yamfurebye neza anyambika ingofero amabote ubundi amanabango nibankoni y'abashumba nabanje gusya kuko nari mfite inzara ngabo yaje kumfasha mubaje impamvu asya kandi ari umugabo aturabona mbaye umugore se yanzaniye moto yo mu bigogwe nsanga ivuga nk'izindi mpagaze ku musozi nahamagaye Pamela yanyitabye avuga ngo mungu ndiruka njya kumureba namuhaye ibyo namuzaniye ngaboma ku gasheke ndakanyunguta yanagiye ikigori ngo nyishishure we ntarera abajeye nkongeza umuriro mu gihe abandi baguwe neza nanyuze muri humye njya kwakira amata ntawunywa amata ahagaze naricaye baranyuzuriza nibaje impamvu basubira ari mu mugezi ndebye nsanga nimwe ituma abagore badapfa vuba twakiniye mu mazi nubwo mama yabimbujije basimbutse urukiramende njye nsimbuka hato reka kwimanika si ibyanjye bampaye inkoko iriho ibiryo nubwo narinzwe ari inkoko turatarama ndifotoza ndataha.
Solange, ubutumwa washakaga gutanga muri ino nkuru ndumva ari ubutumwa butandukanye ariko mu by'ukuri igitekerezo washakaga ko umuntu yumva arasukiraho ni ikihe?
Ikintu nashakaga ko umuntu ahita amenya ngiye ikintu nari nibanzeho ni ugukundisha abantu ibigogwe no kubabwira ko hari mfite izina yitwa Pamela. Iyi nka nziza cyane yakira abantu ngiye natunge no gusanga nyine buri bashyitsi bose biri ku muryango irabakira cyangwa ibaha ikaze. Icyo kintu cya mbere nashaka ko umuntu uri bubaniye video ari buhite amenya.
Nabonye unayigaburira.
Yego, nayigaburiye.
Ariko ntibyakubujije gushyiramo utundi tuntu dutsitse muri iyo nkuru yawe nko kuvuga uti nakubise mu mazi nubwo babimbujije reka nta mukobwa bimanika washakaga ngira ngo kuvuga ibintu by'umuco wa Kinyarwanda.
Yego, hari abari umuco wa Kinyarwanda nashaka kwerekana. Murabizi nta muntu twese twakuze bashaka tubwira ati ntabwo kandagira mu mazi nta kujya mu mazi. Urumva kujya mu mazi hariya no kugaragaza nyine ko nyine kwerekana wa muco wacu yuko dukura rwose nta muntu ukura ajya mu mazi nyine.
Kandi uti ntawunywa amata ahagaze.
Ntawunywa amata ahagaze.
Nabonye bagusukira mu cyansi baruzuza nuko bicara siguriya warayamaze.
Abantu muri comment barambwira ati hoya ntabwo buzuza amata barayunamura. Ako niko kanigiyemo.
ngo barayunamura.
Ngo barayunamura.
Hanyuma ngo ngira ngo nta nubwo bayamena barayabyarira ngira ngo ibintu nk'ibyo.
Yego.
Ku murongo wa telefone dufite umuntu witwa Law Abiding Citizen ikaza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane ndabashimiye.
Yego.
Mperereye Kigali mu Rwanda Kibagabaga amazina nyirizina ni Marcel. Ndashaka kubaza umutumirwa uriya iyo umuntu atangiye urugendo rwo kugira ibyo akora kandi ashobora kumenyekana ku rwego mpuzamahanga cyangwa se ku rwego rwisumbuye kuba bikoraho ntabwo abura birantega mu rugendo rwe. Aha niba ntamugoye adusangiza zimwe mu ngorane yagize, anatubwira uko yazikuyemo kugira ngo uyu munsi agaruka ahagaze uyu munsi. Nicyo cyonyine nashaka kumubaza. Murakoze.
Urakoze cyane Marcel, arakumva.
Biranega zo ni nyinshi nubwo ziba zigihari. Iya mbere navuga ari ukuvuga ngo ni ugutangira kumva ko nta telefone mfite ifata amashusho neza, nari mfite kumva ko kuba itari hari. Nicyo kintu cya mbere cyanshaga intege, ariko ntibyambujije nkaza ati reka nkomeze nkore nta wamenye uko bizagenda. Hanyuma ikindi naba duca intege, hari ukubwira ati ibyo uri gukora ni ibiki, ari ukubwira ati rwose bireke si ibyawe ntibikubereye, cyangwa akabaza n'ibintu byinshi biba biguze nyine n'amakomantere menshi aba arimo ibitutsi cyangwa afite amagambo atari meza. Ariko kugira ngo njye nyirengagize, ubu sinshobora kuba navuga ati ngiye kuyasubiza uyaca nk'uwitambukira nyine, kuko n'ubundi uzi ko nta gushaka kuyahunga nyine.
Marcel turacyari kumwe cyangwa yagiye? Okay, bambwiye ko Marcel yagiye. Hanyuma se sora nshingiye kuri ibyo ngibyo, urabona iyo umuntu wa mugani yatangiye kumenyekana muri ubwo buryo, abantu benshi barakwandikira, abantu benshi bifuza kukubona, ntabwo ujye ugira ibintu bigukoma mu nkokora atari birantega, ahubwo wenda ari ibintu bishobora kukurangaza bikaba byaguteshura inzira, yaba iy'amashuri, yaba iyo wiyemeje y'uyu muhamagaro.
Navuga ko kugeza ubu ngubu ntazo biranyega zimeze gutyo zambuza gukomeza inzira cyangwa amashuri, zo nta nubwo nzifuza cyangwa nta nubwo nziteganya. Nkunda kuvuga ko mba numva ibintu byanjye byakwiye kuba nimba ari ngiye gukora gutyo nakwiye guhindura uko ibintu bihinduka, ahubwo numva byo byahinduka ariko ngewe personality yanjye nyine ngerageza cyangwa ndayirwanira, kugira ngo urumva iyo uhindutse ukajyana nayo birakugora nawe kwiyadaputa. Mba mporanira kumva ko nshobora kuba natera imbere, ariko njyewe na za nzozi zanjye zikagomeza zikaba wa mwana ukunda kurota ibintu byinshi, wa mwana ukunda kugerageza ibintu byinshi, ariko nyine we adahindutse ngo avuga ati ngiye kwisanisha n'uko uko abantu bashaka kumera.
Turi kumwe na Bizimungu Jean Claude, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego ndabumva neza.
Uherereye he Jean Claude?
Mperereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ndi muri
Hasi. Uri muri Iruka ariko?
Yego.
Nako wahagaze tukavugana kuri buze kubura umwuka. ngaho baza umutumirwa icyo umushakira.
Ariko nandi kubumva neza.
Ariko twe turakumva. Wari utelefoni ushaka kuganiriza umutumirwa nibyo?
Yego nari nshaka kumubaza. Haraka hano numvise arimo avuga irangahanze ye. Nashizeho ngo ni yanjye pari ya antibote kuri ako kantu karansekeje rwose.
Antibyondo
ko abagaho za antibyondo.
Antibyondo ngira ngo ni akantu yakoresheje kuvuga amabote maremare atuma ibyondo bitagera ku muntu, nibyo ra?
Yego nibyo.
Nuko Jean Claude rero
ubundi twe
ekomeza.
Yego ndeko kantu ntabwo nari namenye, ubwo nanjye namukuyeho, ariko nashakaga kumubaza ibi yatekereje ute ko numva ari ibintu bisa nkaho ari iby'abantu nyine babandi bakuze bafite ibitekerezo yuko utendeze kugenda bite kugira ngo avuge amagambo ameze nka Daniya aze kuyakoramo biriya bintu nyine
arahibereye.
Navuga yuko sinzi nagenda aho bituruka cyane, ariko mu gihe mfite video cyangwa mfite ayo mashusho iyo ndi kuyareba imbere yanjye mba ndi kugenda menya ijambo biri bujyane naryo nyine uko ngenda biterwa n'amashusho mfite.
Yego Bizimungu Jean Claude rero reka tugushimire ndumva murongo wawe aho ngaho muri Congo utameze neza urakoze cyane guhamagara ku ijwi ry'America tujye kuri VOA Ambassador ikaza mu kiganiro muri sanga niko wiyise ariko ushatse watubwira n'izina ryawe nyaryo.
Amazina yanjye
Nitwa
Kizimana Ephron ndi Nyanza mu murenge wa Busoro.
Komera cyane.
Yego. Reka mbabwire. Uwo mukobwa yanangaje kuko ijwi rye n'imvugo ye nje nandi ku kinyabiziga mise mparika ku ruhande nari nangiye gushinga kubera ukuntu ari kuvuga.
Ndahira data.
Cyane. Mbega umukobwa usura. Komera ku muco nizere ko utari muri ba bandi bajya ku mashasho media bakambara ubusa. Ndakeka turi kumeze kubera ukuntu numvishe ibihangano bya bimeze
biratandukanye rwose.
Mfite ijwi ryiza mukobwa.
Ndagushimye.
N'imana ariko numvishe rwose ufite impano nziza uko uravuga rwose umuntu akaba yasinzira nkaho uri kumukoraho rwose.
Urakoze.
Gusa ntabwo numvishe imboga uri gukoresha nimba ari kuri Facebook cyangwa kuri YouTube cyangwa se WhatsApp sinzi ahantu uherereye waza kutubwira.
Imboga nkoranyambaga hose turahari nka Solange Nishimwe cyangwa se Sol Solange.
Kuri Facebook twa guki
Solange Nishimwe.
None se ko ngemerereye mu majyepfo I Nyanza mu murenge wa Busoro uzigumire mu mujyi wa Kigali cyangwa uzadutemberera uguze ni wabuge. Nishimye cyane rwose pe nishimye.
Oya ni Nyanza vuba ngaha rwose ku kwezi ukundi ntikuzashira tutahageze.
None se reka mbaze. Ufite ba bantu mu wa muntu ngo witwe umukunzi.
None se wa mugabo we ko numva byose ugiye kubirangiriza kuri radio waretse. Wowe uze kumukurikira. Reka mbabwize ukuri.
Iyi radio ni radio twisanzuraho umva mwarakoze kuduha umwanya tujye twisanzura tuvuge icyo dushaka.
Urakoze ariko noneho ndumva waguye mu nka uze kumukurikira hanyuma ubwo ibindi muzabikomeza. Ariko urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo byiza ugereje ku ijwi rya America no kuba wishimiye Solange. Urumva yuko mu byukuri aragusezeranyije ko azazi Nyanza
cyane rwose. Uno murongo wanyu mushasha 93 3 I Nyanza naho urahagera cyane turawumva.
Mukomere cyane I Nyanza aho ngaho abanywanyi b'ijwi rya America bose turabatahije kandi mukomeze kugira weekend nziza. Ndabona yatangiye.
Tuhuriza Thomas Kamirinda ati amahoro I Nyanza. Ephron aragukunda cyane mu murenge wa Busoro.
Ashobora kuba nakumva dore musize hepfo hariya arimo gutegura makuru.
Cyane.
Ndamubwira ni ingerayo rwose.
Ariko yabuze buryo canyereza nimero ye.
ibyo muraza kubivugana. Urakoze cyane VOA Ambassador. Munsi mwiza ho ngaho I Nyanza.
Murakoze cyane turabakunda cyane.
Sora reka nanjye nkubaza akabazo. Uziko twakoresheje ifoto yawe dupostinga ikiganiro turi buze kuvugaho. Kuki ifoto waduhaye tugusabye ifoto yo gupostinga ari ifoto uteruye ngira ngo ikijumba wibere ahantu mu giturage ntuduhe ya foto washyizeho makiyaje ugaragara neza washyizeho background ikomeye cyane nka zimwe abantu bakunda gushyira kuri Instagram kandi urazifite nawe kuki wahisemo iriya foto?
aho basi foto yaje te sai foto neje mu dusunguranye icyo navuga ariko n'umuntu z'amakiyaje ntago nzigira sinzi kuzisiga urumva rero no uyu nyine
ni hahandi
hahandi
ariko urumva ko abantu bakomeye no ku muco cyane cyane bakomeye ndashaka kuvuga ku bijyanye ni n'ubuvanganzo ikinyarwanda uvuga amagambo ukoresha ubwo nibijyanye n'uko wenda abantu imyambarire wumvise ko nayo bayivuze ibintu nk'ibyo ngibyo
yego
ye mu gusoza rero dusubire dushigaje minota 5 yonyine cyangwa ndetse ne dusubire ku kintu bigeze kuvuga cyitwa umusaruro mu byukuri utangira wavuze yuko nta nyungu igaragara mu rwego ngirango ashaka kuvuga mu rwego rw'amafaranga ibyo ukora birimo bikwinjiriza ariko ukoresha ijambo ryo kuvuga yuko ugitegereje abantu mukorana cyangwa se ukizitegereje ni ukuvuga ngo kugeza ubu ngubu ibyo ukora ubikora ukoresheje uburyo ubwawe ntabwo wumva bikuremerera ngo wumve wenda hari igihombo mu rwego rw'amafaranga cyangwa mu rwego rw'amikoro ibyo ukora bigutera
navuga ko urumva iyo ibintu byose byikora cyangwa ari naho hari gusanya ntabwo biba byoroshye buri wese nyine duhora n'inzozi reka nivuge hora n'inzozi gutera imbere yo aba ari yo nzozi ya mbere cyangwa intego ya mbere urumva rero navuga ko ntaravuga ngo nabaye mukuru mfite ibigo runaka dukorana uretse kuvuga yuko mbitegereje cyangwa mba mbyifuza wahoze mbaza ati ibigo bikora ubukerarugendo iriya navuga ko biramutse bibaye yaba ari platifomu nini cyane cyane yaba iri mu mujyo w'ibyo nkora kurushaho nyine byamfasha kugira ngo byaguke bigere kure hashoboka kuko iyo uri umwe nyine ugera aho umuntu umwe nyine agera ntabwo urenga imipaka n'imipaka ni gake gakirongo
wari watera intambwe se ngo ufate nka kimwe mu bihangano byawe nka kireba koreye kuri ngira ngo nikivukwe ni cyangwa hariya mu ruguririya wenda ukijyana ukerekane mu buryo bwo kugira ngo uvuge uti ni murebe ibyo nshobora gukora bityo mu nshyigikire nkore n'ibirenzeho ukagishyira abantu nk'abo bashobora kugufasha
ibyo nibyo ndi guteganya muri iyi minsi no kubanza umuntu agakora iyo concept note imeze neza ku buryo ujya gupresenta byoroshye no kubona n'inzira ubanza ugacamo kuko ntabwo biba byoroshye kuvuga ngo ndagenda ngiye kureba uyu nguyu ubu nanone ugomba kubanza kuvuga ati ndajya kureba uwuhe ndamubona mu buhe buryo nabyo ntabwo biba byoroshye
ariko abazi kureba kure bazakwishakira muri rusange niko umuntu yanavuga mu gusoza rero Mademoiselle Solange nishimwe tubwire aho bishya bishyira inzozi zawe kuri uyu mushinga nizihe urashaka kugera he hanyuma twifotoze dutahe
urakoze cyane inzozi za mbere ni ugukundisha abanyarwanda cyane kubakundisha iby'iwacu binyuze mu nkuru mbarirano yerekana aho hantu heza ubwiza bw'aho hantu hagiye hatandukanye uretse n'ibyo ni ukuba twagera nagera no mu bindi bihugu nabo ngiye kuvuga u Rwanda ndetse no kugira ngo ngereranye navuga ko tuvuge ngiye i Burundi cyangwa muri Uganda kujyana umuco w'iwacu nkawugereranya n'uwabo mu rwego rwo kugira ngo abanyarwanda cyangwa wa muco w'iwacu abantu twemeze tubimenye bigendeye mw'ubwo buryo bw'inkuru bubashimishe cyangwa bubentertaininga kandi nyine bigakomeza kugera kure kubona izo opportunities zitandukanye kubona abantu dukorana batandukanye no kubona amafaranga
yego Mademoiselle Solange nishimwe reka tugushimire cyane umwanya wahaye Radio Ijwi rya Amerika ubutaha nitwongera kuguhamagara tugusaba ikiganiro nyabona uzatwitabe
kabiri rwose nzitaba kabiri
ye ukomeze ugire umunsi mwiza weekend nziza na bagenzi banje bamfashije muri kino kiganiro Justin Kubuhanga bw'ivyuma na Nadia Taha ndabashimiye namwe mwese mwari mukurikiye Radio Ijwi rya Amerika kuri micro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.